maamulka degmada Baydhabo ayaa afurin u sameeyay 1000 qof oo danyar ah kuwaas oo ku nool kaamum ku yaala duleedka magaalada Baydhabo waxana afurintaasi ay isugu jirtay raashin iyo 15 neef oo ari ah oo ay bixisay dawladda hoose ee degmada Baydhabo goobta afurinta lagu sameeyay dadkan danyarta ayaa ahayd sheentarka xaafada Isha waxana goobjoogka ahaa gudoomiyaha degmada Baydhabo gudoomiyaha ku xigeenka amniga iyo siyaasada degmada gudoomiyaha ururka haweenka iyo masuuliyiin kale ugu horeen mid ka mid ah haweenkii ka faa'iideystay deeqdan ayaa goobta ka hadashay
gudoomiyahan maamadan walaalan wiilkan afkiya lufuruhay bal oo maana digee owladin dhar unan haysana madde ono baanga asko noolna nanki one walne tar lahay ilaahay indishay walne ka tar lahay owladan oo dharneen si fadi ay maam hindiya gudoomiyahan gudoomiyaha haweenka bay dhawa yaalki dhar ne si fadi onogi wal una haysana madle ilaahay anka mahadiyana ka shukriyaan isin saati qaada sabab ya jar ya sanad allah sin kasi ilaahay bin waahida sin toogan madaweena ko fur galbad abd asis usun fariin aan daran usun wal ne tar qoran ne taran ti garaabe wal ne tar qorto ne ne tar
dhankeeda gudoomiyaha ururka weynka degmada Baydhabo Hindi Cali ayaa waxa ay iyana ka hadashay muhiimada ay leedahay in bulshada la afuriyo xilligan oo lagu jiro bisha barakeysan ee Ramadaan 10keeda dambe.
Eed meel eray mu faylo intii oo meel eray soo leeyeen intii soo waqti walba oo nis gargaare laakiin soo hadana madina waga aan faaliyo salaatu alayhi wa sallam laakiin hadii uu erna la maadquluna maala tafcaluna maan wal kas un sheegna maan uga aan ka amal falna wal eed meel eray soo lugu daan qodo aniga ka eeda farxad iyo ingiliisi dhamaan eed liyeedayna qaadadi haddii ka dambe madiyaas insha Allah oo bilaahi era maadaaba wal walba marlay bilaawdaan libool haweega meel ka afriyo aan soo lutayn han saarna laakiin insha Allah oo bilaahi era haddii ka dambe mismoogadaana sheeb diftaan eed eeda ummad si Jesus mar walba ku qayb qaado oo gaar ahaan haweenku isan caawiyo eed eeda in ka mahadsinyi
ugu dambeeyti gudoomiyaha degmada Baydhabo Cabdullaahi Cali Watiin ayaa sheegay in muhiim ay tahay in xiliyadan oo kale bulshada la garab istaago
meel ka mahadnaqaanahay taa hajarati oo samafal badan ku dhig magaalada Baydhabo haada may buu xaroobo may buu oo walaal ka bardo iyo may buu simay buu simto doocmo si may buu inta doocmo walaal ka bardo iyo may buu haasta aadin ba furinta dukhum saakintay oo bilan barkeysa Ramadaanka iyo may buu ka jiraan marka insha Allah bilaamay taway madlamaad oo may buu dul dhoos afuriyaasu dukhum saakintay oo magaalada ku nool oo ku qof may buu ha deereen insha Allah may rajaynaa in siyaab badan insha Allah oo nan garab suru doono kuna ma taraan madaxweynaha dulda konfurka beed muulim daaziis hasan maxamed afgar oo ma taraan ya insha Allah may ka qayb qaadanay in la taagaro dukhum saakintay siyaab badan may boolan taagaro insha Allah may ilaahay ku tooganaa in ilaahay noo saar awaarta iyo olaad iyo may buu ha dhibaatooyin far badan oo suuliga aan aan ziyaad